studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heediɓe jam wale moɗon bete altinere nayyi lewru février hitande 2019 yamde jeenayyi suki Ousmane Niall Boulo kabaruji ɗo gagni kante to ɓokki jande to caggal ko festival segu ardi udditi asawere ƴaɓɓinede golleji ɗi ana jokkini dow dande maayo ɓalewo ngo hitande hikka nde ɓe ɓeydi daranade nde nagu fanda muɗum fa hawroɓe hen ɓe fuu hakkillaji muɓen jooɗo ko ɓuri milliard ngaji joyi CFA woni kalisi gatteteɗo e projet keso kumminiɗo haɓude e nawtoragol himɓe o projet imogol makko yo fabade himɓe ɓe torraji gaɗa fewde e muɓɓen coupe d'afrique ballon ɓe kiɓɓinayi duuɓi nogay mali figol muɗum arande hawama e glo 1 lionso en sénégal gagniɓe keñen kikiɗe ɗum waɗi leygendi maradi nena ɓen keeɓi bingaji ɗiɗi ɓe mali ɓe keɓɓa fayi goto yo ɗi woni semɓe kabaruji ɗi biyata ko bisimilla moɗon heɗade jo tamani caggal ko festival segu ardi udita asawere ƴaɓɓina nde golleji ɗi puɗɗi alankeñe dow dande maayo ɓalewo ngo hitande hikka nde huminiɓe ɗum ana gattani hakkillo sanne no ndenago heɓirte tatteji fuu sini andari a yiyam manggal paɗe ana dari huminiɓe festival ngal kañi e segunkoɓe fuu kolliti wiide e ɗum waltina hakkillo anni ko fati yatara keƴaɗo amen jaaɗo ton heɓini en dow faccitago Mouhamadou Sama Sego
landiniɓe ngal ɗo kartal jeebagge fewi kabaru ndenagu segu ar ngalure segu kamɓe kaɓitiɓe ɓe nan nder tatteji kewɗi ngallure nde sa'a fuf lugaji na gaɗe e wi kamɓe laamukoɓeɓe ɓe jeeli suuɗude adadu kaɓitiɓe gonɓe tun ka andon adado ka ɓeydama feɗɗan Biramo Sissoko kanko woni gouverneur région Ségou
et bien la sécurisation
kala ko fawi e ndenagu hana fewi martinede kumpa ni enne ka andon tan hikka mi kuccani hoore sanne kabaru muɗum banggal faaba e kap sahel adadu kaɓitiɓe ɗum ɓeydama ɗum wadda e faaba guɓɓe gendarme en e kañe forçat mosla fuf wala e yimɓele jeeliɓe yaade nokkuji yambere nde goto fof lawrete no fewiri fayi jogiɓe yamirangol hertangol batteɗo ɗum ran o no juuti sanne ka ɗum foof tawede yoga e yimɓele garɓe e yambere nde mettaga fe e ɗiɗo dabariji ɗi larwa kala natowo ɓuuri hollare saabi allah andi nannowo toon kulle ɗe kana komin tekata yawara pulisaɓe ɗum no joƴina hakkillaji amen ndennayo tan hultindi kabaru ndenago o simbinama sanne ga en andon wiide artiste hewɓe ɓe leydi ndi eɓe caggal leydi ndi gari hawrude e ndeɗo yambere fina tawa woyde ndenagu e tawede fuf nder oɗon nokku wuddu leydi ndi
fa jeenayyi lewru février ndu ko waɗi e festival ngal fuu on keɓan fam muɗum dow studio tamani dow immadara nelaɗo amen yahde toon ɗum wonno fati yatara sakiraɓe fa ɓeydoroɗon famoɗo mbawi ƴewde ɗi kabaruji fuu dow helloji amen facebook et twitter fa dokkonde ko woni hakkillaji moɗo oɗo mbawi noddude dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko ɓuri milliard ngaji joyi CFA woni jawdi gattatedi e projet keso kumminiɗo haɓude e nawtoragol himɓe o projet kumminiɗo faabade himɓe toñaɓe fuɗɗi golle aljumare ƴaɓɓina nde ɗo bamako ɗo e wi horeɓe maɓɓe nenogolleji darantiɗe anande yo hollitinde e reynude o waɗan duuɓi joyi o gollan limalide fuu e manggal muɗum keɗe ko Boubacar Touré horejo comité de lutte contre la traite des personnes wi Hamsetou Touré dow faccitago Mouhamadou Sama Sego
la traite je le dis
andon wiide nede fuf e jogola ngal ɗo margal ingal halka neɗɗaku kala torraɓe ɓe ɗum woni rewɓe e sukaɓe andon wiide golleji kewɗi ne mbawi huccanede hoore e ley hakke gueɗen nayyi gueɗal latongal sababu yimɓele kumaniɓe kabaru muɗum ne kañe jamare nde andana hakkika ko woni e oɗo jogola hono foof ɓe mbawata anditinde golloɓe ɗum gueɗal ɗiɗowal ngal yo banggal haybugol muɗum ko ɓuuri hewde tooke dow rewɓe e sukaɓe ɓe ɗiɗo golleji ɗi gatte fewde muɗum ne satti fa ƴaɓɓiti ndenno hinnade ɓeɗo yata fewi caggal ñeñal gueɗal toɗoɓal ngal yo sembinde jukkugol fewde e ɗiɗo golleji ɗi gueɗal sakitiwal ngal yo banggal gollidal wakkati joni o ana hani pelle joƴine nder kala région ngaji e cercle uji yo pelle darantoɗe haɓugol
margal
faabogol manngol rewɓe gundam wom e ley walde ñaali paabira ɓe moƴƴininama jardin mo sato ndiyam moƴƴina ley muɗum ministement hokkiɓe ɗum o golle waɗi ley wattu hitande hikka nde cercle gundam o heɓi tiɗallaji mawɗi hono bonandaji toɓoji e nabbugol ndiyam maayo faabaɓe ɓe jetti ministement dow inde yimɓe gundam fuu e ɓadale muɗum anni ko mamane bangou keƴaɗo amen goɗɗo to gundam to heɓini endu faccitago Mouhamadou Sama Sego
dido perimetre jidi dokal minisma bangal guldre mayre humaninde DDR e wi Jean Ngafka kejado minisma o do projet o yo faba modo wonande yirwere kebe der gundam e kreduji mudum
ce projet
o do projet o latto sababu hakke temedoro e chapande jo rewbe gonbe dido nokuji ndemade baba hinade golleji mu en no feweri bangi goddo dun latto sababu bugul golle le wattu hertado wonande yimbele hewbe o do projet o faba to sanne e le kabar ngure yimbele gundam e badade mudum mo sembinan dun dewral e gondal kala sinuji gondi tondi dun dun won ko holiti kambe totabe be e wi mabbe o do jardin o na lato sababu kambe rewbe mbawa darnade kebe mabbe e huncande hore kala ko ni ngure der circuit o madam adjaway ko Aissa Abdoulaye Touré yo hore jo federobe nyali de gundam
je crois que sawora
min min la wide mande mudum do jamare de yete sanne so Allah jabi min kino to kabar mudum gundam ko be jata fe sodoide kulle kacce to gawtun tumburtun madum to dirito so Allah jabi dar lebitati min kino to kettal ngal
dans 3 mois s'il vous plaît
andon wide alum saddaaji o do projet o hawri e millioji chapandi joy ego
dewgal e toraji le mudum dum wonno sisli yambere nay berde salon de mariage puddo kenya le festival bama ar ngo hakilo fanda mudum fasuka be kolite dewgal no worre anda ko woni le mudum fa pama no jogorto koy mu ben salon o holli tan toraji gondi le dewgal dun ko heewi wadere joni le leedi meden di mohammed samaseku
li balli tati ngodo lumo moninde kala ko woni dewgal yimbe le jeyan kulle dewle ewdo yimbe le mbajotobe kabaru dewle yottade pelle rewbe en e ko nande mudum e wi bintu fune samake tolfna do ngal do kawrital yo nukure huncono hore kala ko fawi do finatawa dewle der leedi mali
le mariage c'est
dewgal kanane do lanindo ndara mo wawi wurdude darano du yalla jomum ana jidi dum ina ngada imadaraji ewtude hono jomum wori yalla birama fa gasi ni tawi do ndiri on dewri non watta fa dewgal modon gassa neddo hana amirde neddo ni tan kenata on pamri fa gassi en e joomu
madam sinego ali masise wari der nokku o yewde kulle dewle e wi mako dum latto sababu kala ko yeta wawa andede
salon yo hunde mawne no heddan dum wadi fami andedo bamako do dum wadi du fa himbe anda kulle de jogimi min darta himbe fu ngara jotto do ngara ndara ko min jogi mon fu se wari tawan ko hasindini
andon wiide beydade kulle njeyetede tottondiral hakillaaje kanye ko wiyete defile de mode ngadama e lengal do kortal
kabaru ballon coupe d'afrique be kibinaay duubi nogay mali senegal hawi don kenye nano lion so en senegal be kibbi bingaaji didi be mali be keba fay goto match o maradi o fiya alal bare warore de mali fiyan kasen fi dan e burkina kede ko ekintino o dum wonno mamadou kanté wi mamadou kané atiaki wi siaka z tarawade do faccitan mohammedou samaseku
on a commencé le match timidement
on pudra match o yakawere tiagal mitan o dun min gadi bawde men fuf ka tamperende mata masande denno be kabbi fa yoti e watu mo beddo kebi corner lati do sababu kebi mbaddu tiagal mudum min dawri no min kebirta min e ko amen mbaddu goto ka be nanni mbaddu dido bo dum torri min fa yoti nokku e mitan dido bo e be handi non hebude kural jati minan dun e mitan arandero min kan non hawde ka min kawama e odo match o kay den no match dido bo min domata min noto dum yalla min jahe deuxième tour sabi soni min kebay bural min jitirga fe rutade ciudi den e wajibi amen waddi kaw
donc il est obligé on est obligé de gagner ce match
Studio Tamani, yo faba lamu leede Suède, Danemark, Suisse et fedde leede Europe.
Kiraba nyandaro kabaru jungon ile region ngaji mede dem puddiran lamu kay yambere sappo jeego berde fi gol ballon laka safando fuddi aswere jappine de le commune urbaine Goumera match arande jo battama e banaya pidi fi gol nena fay goto he watay bi e mabbe le kawrutangal be jetti Bakari Sukuna nena jomje yeki do keddido le kasara lawol ngado Senegal le lewru septembre jappino no aswere jappine de kasara lawol wadi kulukoro neddo goto hedde ken ayo mbarmi barum be naba ma suudu dogotoro CCRF kulukoro le mabbe kuliti wiide goto ananawni sanne on wadda ma bamako ko sabbi bin kasara o anda kata fon ngelob uri fandude sodede sodede hitande hikande le lumo tesite e 8 octobre sodobe anafande ko garata joni le commune o sabe ko Algérie e Mauritanie kadi geloji iuroji hadde on ko nanede leele e mubben nen e wi mabbe dum anatorre sanne wattu joni o marobe dabaji yogabe wonbe le commune tesite o sakirabe o kadri kabaru jika kedde hedade no wowirini yewterende anawoni wassalam